Hey, hey yo, Kawanje, Auntie, the champion. And the to come to Tikea, Skibi, Skibi, Dibi, Dado, Prince, the boy, Jab Boy, watch for the Balaka Pachet.
Yo, no, Bulezi, Kuli, Askalu, Bulela, Ulu, Bulezi, Kuli, Luskaku, Bulela, Kimutu, Alimu, Muya, Sveli, Kulu, Bulela, Lushu, Bulele, Yata.
Tomato kuola mwasizu mamo kwinzize mumuli alule Niska vola kale mutu ya mase mumule muwe Polikani wali mene mene mane mumu mamele
Lumshungule liata
Mina mizwale Mina itambo Yo
Lumshungule liata
Yono bulelezi kuli asika lubulelela Ulu bulelezi niluna kuli lusika kubulelela Na lusevela lihata nalimwendi luna lwalilata Na ululaza buhata zeni salati na kimatata Story yekala nikuti uzive kuli kibuhata Nie na yae ambola uzive kuli kilihata Zabata kumina tikulatwa chwale luna luka mumata Buhata wahaelu abuswata chwale fa alusa bulata
Yono bulelezi Kuli askalu bulelela Ulu bulelezi kuli luskaku bulelela Imutu wali mumu ya sveli kulu bulelela Lumshungule lihata
Tomato kuola mwasizu mamo kwinzize mumu lialule Niska vola kale mutu ya mase mumu lemue Pulikani wali mene mene mane mumu mamele
Lumshungule lihata
Mizwale Mimila indambo Yo
Lumshungule liata
Prince boy Muntulo mulomo Kumwape muntulo munyono Muntulo munongo Vasivo kusunda ngunomo Vandika na matahila Abadion supo kyo waila Yes Wakwambila watuambila Akutusiambila kwa fuambila Noti kumwe dafi, ubone kanga mtu ule kafi Tuandika jumutoko mele, sekonzi kusoku ntoko me Waswaba wa watu kandekela, ukungubuse chumbwe cha mande Yes, kabanje cha bulela, oyongo kutema akaleba
Yono bulelezi kuli askalu bulelela Ulu bulelezi kuli luskaku bulelela Kimutu wali mumu ya sveli kulu bulelela Lumshungule liata
Tomato kuola mwasizu mamo kwinzize mumuli alule Niska vola kale mutu ya mase mumule muwe Pulikani wali mene mene mane mumu mamele
Lumshungule liata
Nina mizwale Nimina indambo Yo
Lumshungule liata
Baba kulo ya kikuba maho apeni kubanda taho Bakuko pane zichwale bulela mabizo apeza pala Kuvale muhe mahata chwale baoko naringa kazata Kundali vizo luhutwe noti zehozo bulela suntwe Ukatisa butata mwalu basibona we na utwa Zosweli kubulela kwa matuko lunalwali utwa Hakuna zezi ipata falifasibona we na utwa Chwale zotu latula zeo ukahata famutwa ha
Yono bulelezi kuli askalu bulelela Ulu bulelezi kuli luskaku bulelela Kimutu wali mumu ya sveli kulu bulelela Lumshungule liata
Tomato kuola mwasizu mamo kwinzize mumu lialule Niska vola kale mutu ya mase mumu lemue Pulikani wali mene mene mane mumu mamele
Lumshungule liata
Nina mizwale Nimina indambo Yo
Lumshungule liata
Fiste no change mwanei Bigi mani siwandi Bigi moze shopping kompleksi Bigi samu makononga Tase waneti zezeni Niwe na nakuona foha YG ni XC boy Military swagi aluye Military swagi aluye